Samora. Salimie kina mbange ote. Mingunguti. Wambie mimi si jambo. Shahidi yangu kwani wewe ulikuwepo kwani hati ya gaibu we po ajuzege naona kayama po ajuza mama naona sunige ajuza lini ahidi huku wakisisitiza njo nyumbani kumbe alitaka pesa zangu we Oh, ajuza mama, naona ayama Oh, ajuza sheri, naona sunige Madreba teksi wote Kukua mnapata aibu mkiwa na wateja wenu Lakini mvumilie jamani Kama mimi nilivyoumbuka ajuza Nilipofika nyumbani niliomba kidhalishuke Japo kwa dakika mbili Hili watu wasinyone Ninavo wadhiriwa Oh, ajuzama Ninavo wadhiriwa mimi Moshi wanage
Alichoweka mbele ni mapesa tu Na mimi nilimpa tegemea anipenda Kumbe wapi nilicheza kamari Oh 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 nilicheza kamari Oh 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 nilicheza kamari Mama ajuza Mama ajuza
Sasa sisiri tena Yamebaki mazoea Mapenzi hakuna
Nilisema yote niliyoweza Nilisema mimi niliyoweza Nilisema yote niliyoweza Nilisema mimi niliyoweza Alichoweka mbele ni mapesa tu Na mimi nilimpa tegemea anipendae Kumbe wapi niliche nilicheza kamali. Oh, 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 nilicheza kamali. Oh, 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 nimecheza kamali. Mama ajuza. Mama ajuza.
Ilikuwa siri, sasa si siri tena.
Masikini.
Yamebaki mazoe ya mapenzi. Yeah.